ɗo e gari kon ɗon kettino habaru skype matorɗe studio kala goddanta o gueccire humon hokka o habaru o aissa mo dedde mon de Abdoul Mouni Fofuma Abdoul
jamni wallate aissa habaruji ɗi e gaddanɗe hettinantoɓe en asoye o
nder habaruji ɗi hanani min puɗɗo e dow sukaɓe ummatorɓe gallure agadas comɓe no jara kinije gam ɓeydande ɓe semme nder yewtere pindirol meɗen min gadda e filla laabi ɗi ɗum hooƴi gam haɗude guyka nder tefol BPC hano wakkati mumen kantiranayi on fijoji men ko coñinol ɓalli. Banniraawo asaye alal bittiɗo o ni leydi Niger nder mum o waɗi batu aranu nyalowma ittanaaɗo peɗe nder leyɗe duuniyaaru. Batu guudu waɗaama hawtidaade e durwo deeno ladde e jaaye.
Gonga Aissa, ɗo ni nder huɓeere nyameede enɗen batu guu enɗen waɗa ɗum nduu ni faa hannden yeeso tawaaɓe nder filla peɗe e ko nanndi titta. No woodi du faa hannden tawaaɓe nder filla durwo ko moƴƴina ladde e jaaye meɗen. En kettino ko Olivier Asokba wi waddi firtaa ɗenngal fulfulde.
Ley balɗe ƴaɓɓiɗɗe enɗen wonno ko batu waɗɗo enɗen ɓiɓɓe leydi Niger ngaɗooɓe kula tereje juuɗe e banndiraaɓe maɓɓe ƴuweɓe leyɗe Afrique yannaange ngari potti ɗo gallu nyamey. Ɓe ngaɗi yewtereji jooɗo kaala e batuuji mawɗi eɓe ngaɗi luumo beefi dow majjum hollude arɗen enɗam Adamu Hamidou golditanani e manaaji kiiɗɗi joppeteeɗi.
Ko watti kan cuɓɓimi ngal golla woni hannde nde en ndaari nimɓe no tawda e saɗorma daliila mbuuri ndin. Ɗum saabi ko min naati wonƴitidde mbuuriiji ɗin waɗde ɗum kulle nawtorteeɗe.
Saratu Allah Iboro kandu gollo mawɗo dow majju noon o wi jam aare no yiɗi kuje ɗe sanne eno hokka ɓe sembe e golla maɓɓe. O wi ɗum ɗo du waɗnimo gurdan kesal goɗɗam.
Emen gaɗa sak ko ɗum jogoto e junngo e sak ko ɗum waɗirta jahaangal e makko ɗum wattata dewtere. Gaɗa mum emen gaɗa paɗe rewɓe e makko worɓe ɗo en zaraska gineeji ɗini ɗi woni emen gaɗa leedaaji imma guri woni emen boncita emen gaɗa ɗi. Golle ɗe ni mi yata eɗe tiiɗi.
Nyalaaɗe duuniya ɗeɗe ɓe ngaɗi dow fii ko ndarto golle juuɗɗe ɓe ngaɗi ɗe cotti kulle maɓɓe ne faa keewi e nder majjum.
Banniraawo, ton en agada sukaaɓe ummatore no cooda kiniije dow laawol ko ɓeydantaɓe semme har waɗude jimaaɗi.
Noon jaati waɗi Aissa, jaɗa kiniije ɗeɗu ni faa hannden no waddana sukaaɓe ummatore ɗe enɗen saɗorna har ko darta cellal maɓɓe. En kettino ko Anise Karim waddi firta ɗenngal fulfulde.
Sukaaɓe ɓe ɓura e duuɓi nogayaaji capantati e joyi rewɓe e worɓe ka e ngonno njara kulle ɗe enɗen ko laati no ɓeydina ɗum en semmbe har jima e muɗum.
Sato fuu na mi yar safaane nde no waɗan mi nana belɗum baa koye ɗum waɗana kam hoore naawore ɓaawo naawo. Wooɗi du so ni neɗɗo yarta safaare nde fuu suka debbo na yawo
neɗɗo.
Emi yara safaare ko wattata mi nana belɗum. Goonga, emi yara e safaare nde mi nanta belɗum baa
seɗɗa. Goto e sottoɓe safari ɗi enɗan o wi sukaaɓe ummatore hewɓe no ngarɗon enɗan luumo ngo no heɓo no woɗiri.
Ne waɗi sukaaɓe ummatore worɓe e rewɓe ɓe duuɓi nogayi waroɓe no sooda safaare ko hokkata neɗɗo sembe. Iɓe njara ɗum du sanne so mi waddi ɗum sa ngaare mum ɗum soodide.
Goluduggol e ɗiɗo safareji ko hokkata jomum sembe no woodi caɗale ko waddonto cellal ɓeɗo sukaaɓe ummatore yerdo docteur Rachid Harouna hoorejo loctorore gades o haali.
Suka ummatore puɗɗuɗo jarɗe safaare ko hokkata neɗɗo sembe illa jom. Ɗum ɓeydanan ɗum sembe dey koƴol majjum ko ɗuuɗi du no waawi waɗande joomum ɓernde mum daro. Sukaaɓe rewɓe ummatore iɗum waawi waddani joomum ñaw seere e nde waaku
mum.
Goldigol kulle ɗe baa kono woodi gacce ko watto yahde e ɓalli himɓe eɗum ɗon e ɗum mawna to sukaaɓe agadas.
Banniraawo, sukaaɓe ummatore ɓe cirosérie ɓe jara kiniije ɓole eɓe gaɗa yaru yaruuji ɓoli nder wakkati o en sanne.
Gonga Aissa, filla yaru yaru cukaaɓe ɓeɗu ni faa hannden suuli humɓe huɓeere cirosérie nde enɗa en kettino ko Moussa Mamman waddi firta ɗenngal fulfulde.
Ɗo sukaaɓe famarɓe noon ɓe ɓura e duuɓi sappo e goo yahde sappo e tati ka e ngonno njara kulle yaru yaruuji ɗe mboɗaɗe enɗan nder commune mo cirosérine. Ɗum ndu laatake sakkulle sanne yahde e hoorejo Sawar sukaaɓe ummatore mo cirosérine Abdourahmane Almoumoune Oumarou.
Saɗorma mawɗo on woni no sukaaɓe ummatore ɓe duuɓi sappo e goo yahde tati ɓe ngori no njara yaru yaruuji ɗi. Hewɓe maɓɓe no miñiraaɓe amen.
amin ndene ayi hunde non o woni hande no sulimi
sa derange
sa robe sukabe jangobe lekolbe chiroserine ka endu kono wada wullandu mudun yade e kerol himbe fu gabbatte neddo far sengo mudun wadda ballaga mudun dun heba dun durwida e o nesu bondo aissato do de hawrinde sa robe sukabe jangobe lekolbe chiroserine
lance en appel
emme watta dane yade e laamibe horebe leydi e sarobe sukabe ummatore be e durwa ko watta jarol kinije bole accama isamam
dal set commune
gambatte dun hebene mosola horebe commune on enda mo chiroserine non gada kay ndo ndangal yade kero bibbe wuro fu e neddo fu gambatte wadda ballaga mun dum do majju
banni raw jono kuma wakati yotere pindinol meden non topade wadude filla tewteur BPC sukabe jangobe gadube tewteur hikkani kambe ujunaje hemre imma chapande sappo imma chapande joy do der leydi Niger gadde tewteur du enda
aisa nono tawabe der tewteuru derol BPC gol enda ni haliru dum be dotanake laabi durwi didde ko hisina himbe nyaw coronavirus era mo non du fa hande be dotanake laabi kingaali gan halude guy ko wada der tewteuru du enda en ketino ko hawama man waddi fitta dengal fulfulde
nokuje chapande jedde joyi woni ko itta nder region mo nyame o enda nonon du konde kero leydi Niger fu dun du konda no wodi laabi kewdi jojjinaade gam batte to guyka wada tewtewr ndi enda fa handen du no wodi laabi ko jaar ko sinto himbe nyaw coronavirus 5 hajara seyni hore jo jewol majjun non ko arakano nordo enda galli nyame
tousede dum fuddiri no haniri fedde alsia waddani men cumode keme joyi kasen do to be jodi himbe dido dido no amma ebe boddo diri
e do lawol duru gol e nguykaaji ko watte e nder majjum laabi kewdi woni ko hoja e lay wakkati tewtongol wat
meme si se pa dum hantay men kadi guyka men kadi jangobe en dan garde solulaji mumbe kase sakuji mabbe ma men accata be nati daddi der class men binni to ko wardu solula
do chaque sal
kambe tewtobe en dan du be kolli wiide ke tewtewrindi Allah ko horebe adi laabi mojjudi dum waddiri no haniri eno wodiri
machine ko wadirte hisabu on hada ka waddede telephone kam hada kambe sakosi leitabe den
wadi no wodiri laabi dibe jojjini di tokkirama no haniri men kebi cumode den
chagal tewtewno wadi timi jon o kay himbe gondo kettinani non endan ko way wurtade der majjum
jon kuma sey men nata der fijo cionnol balli
Aisa har ko darta ni fijoji tonyol balli di anda ni fijoji JO 2021 gado todi to anda ni Tokyo Lady Japan gado te sani himbe non goni garta dar fijoji di anda dum du ni dalila nyaw coronavirus era bon ko wangi to anda der cekantrarde hanno min kebir habaru o anda ni do France info dum singi du fa handen labi ko watta himbe duride nyawgu era o mun der leddi di anda kaden du fa handen tamayo maroko wa minister kawji do fijoji di anda tabdintini habaru
Non non bannira fijoji o di andan kanji goni arani di himbe jata cewo O men kantane o habaruji amen kuska ummator metti ketinaki on ketini men don gide ketinago habaruji onyo on dola RTL 32 majo on jobata budi bago to sejangu di on kiyari